tumun 7 iskool oo ka yaalan magaaladu Baydhabo iyo suubsadeen midow iyo in iska bahaysadeen sidii si wada jar ah iyo in gurmad lahaayeen dadkii haysta abaaro waan hakabogtaali magaaladu Baydhabo ujeedada iskoolaadku iyo in isbahaysadeen iyo SD iyo umuuji lahaayeen wada jarka yeelatay in iskoolki isidu Walter iyo Angelata mujtamaaca markii ay teegantay marxalad adag ee aan baahan cudud midaysan inid lanka ka si walqabashada iyo annagta toofayl omaad iyo odla kaalada baahwiinta walbarashada gudiga midowga iskoolku iyo geekamay Bashir Jaraa'id iyo ka qabadeen iskoolka Baydhabo Primary and Secondary School ee magaalada Baydhabo iyo uu ku hadalayn Shir Jaraa'id dadaalkii uu wadaan iskoolaadku oo ka eedan gurmadka walaalnimada iyo haysta abaarta ee muddo lama waqti iski higa iyo uu ku goosana waldarag ee beerajo isla mar ahaantaasna ka tabaleysan kaamamka kiyaalan magaalada Korje Sheikh Cali Adow oo ee gudoomiyaha gudiga midowga in iskoolka iskoolaadka ee magaalada Baydhabo oo ku hadalay shirkaas jaraa'id yamay basheegay in dhawaan uu biyo wadeen booqashiyo ka seedaayeen iskoolaadka iyo fasal aan garay fasalay iyo markaasna ku dhaadhiciyay ardayda iskoolaadka sidiyo oo soo biilahaayeen tabarucaad waana anka qobdo lahaayeen galan bini aadamnimo anka jeysid lahaayeen dadkii habogtaalidi abaarta taaso ujeedada shirki jaraa'id ee geekii lanqobadeen iyo Haiti sidii waalidiinta lanka dhiri gelin lahay in awaamirta la hafari oolaadiyo ee iniyo tabarucaad qaraan ee lamba tabartiis walaagi ee waalidiinta ha ku qaadan si maamulay iskuulaadku in seedine iyo in jeysiyan dadka walan haysana ee abaarta ka haysta gudaha magaalada Baydhabo
sidii gudigun way bal aasaasay 2015 la aasaasay wayna ku koobanahay 7 iskool yahay xilligaas laakiin iskoolkii adaa hal sano ku bacda iskoolaadkii badadan ilaa iyo way badeerana 17 iskool oo iskoolaadka nadaamiga ah marka ujeedooyinka lan aasaasina way haytay oo lagmadoobi in la hormari waxbarashada oo magaalada ku jirta in si fayl loo hormari oo la tayay waxbarashada iyo macnaa isku warqabka iskoolaadkan iyo isku warqaban maadaama baxdu waxbarashadii oo iskala jiraan baxdu waxbarashadii oo iskala jiraan in iyo safayn in isku warqaban isku warqabow kaasna way isku warqabo kore marka in iskoolaadkii oo midooban marka iskoolaadkan midoobeen way ino midoobeenay in iyo wada degmadii walan qabadan dhinaca waxbarashadii oo ka hormariyaan in walbarashadaas oo macnaa dhinayda badan oo walbarashadii oo midaysan in mar walba hoobi oo madaysnaa in meel ay ku shal warqaadayaan bamale marka ujeedooyinkaas la qaasaasi magaraays gudigu waana alxamdulillaah walbadan qobadi tan hadda ku hadalaya haytii dhinaca awaaraha oo contribution uu soo biyaayo qaraan soo biyaayo kumada iskoolaadkaas marka wayba ku kooban yihiin ilaa iyo 17 iskool iyo nadaamigaase markii la kuraayo iskoolka alqalam oo aan kumid hayno gudigu wallahi hortan bad ku koowaad way faylahaytay sababtoo inuu isu weydiyo faylahaytay laakiin way buwaye una anisko inay walbadana hoolina hortaana dad badan oo khair Allah siya hortaana hawadii jiran oo dad ku cusub oo hadda galnay kumidana marka markinaan in bandhigii inoo inuu midowno halnagno walbarashadeena isku shaqeyno isku warqabno markineer uu ogolaani usuun kulaysaa soo kale laanka bandhigii wal qariyay mahayna afcada ka sheegay inuu seera macna aanu kumidihi amaala raay soo dheeftiina mufadaw dibkiina mufadaw seer walaalow horta midnimada horta wal la diido kormeh lan walbo may buwaye waxbarashada inay midowto qaybta wax caafimaadka midowto gaadiidleyta midowto walwalba inay midoobaan faylayn ilaa shal basanaanta ma fayla maadaama walbarashaduna iskala dhex jirna way badan aragnay inuuna midowna oo ardaydunu walbarashadii una saas unu ku wadno una ka tayayna ilaa haddiinu isku warqabna xitaa ardayga warbixin mala shal qaadu kor dunko malan qasaasna in oo macnaa abaaro iyo walan aruur yarto marka kood malan qasaasna koontor way balan qasaasay ina wax barashada in ka mid ahna laakiin may koyte abaari koyti abaaro go hoob koyan hadan may sareena qaabka unuunan ka qayb qaadado korna wal shiri may la aragay in iskoolaadkii macallimiinta ardayda iyo maamul shooskiirin iyo qaraan suubiyan wali ilaahay ku qaadoon iyo saas walaalinsho iyo onkijeeyan ya may la raayso iyo in kasen sabab taasa shanti laakin kohor ba aasaasnay abaaran jarnay ba gudiga aasaasnay hadan abaarto hab koyteen hadan mu ku fadheena ee soo horay laakin sheegay way buuye may bala soo biyahi inay iskoolaadki dhon gudigu u samara oo u sawaaci giri inay lanki walahaay kun kishirin dharka walwal balan yasaan iyo dhiban markii walaasa aruurana dadka walaanyagaan oo baahan oo macna gurmadkan baahan anayna kol badan hashirni amar walbana markba wali markaas teegan oo nukshal war qaadana shirarkana mar walba mal shiraa laakin dhifdhifa lan shiraa markii la shiraa noo may buuayee lan walba waa walshal magoonya lan iskoolka sheekada mashquulsan markan nisqoon adana wali lan baahani war ee la shal qaade wali la fado inii oo la ku shaqeeyaan wal ku shaqeeyay madaasan baahanta teeganta wali wal ku qabad koroon wal ku qabade wali awoodo bakiin tabar sheekdo adan ku war aan ku qabado korneen kulli un wayba in sheegnay ardaydana kulli wayba deersii doonana waalidiintii intii bay dhaw abaar ku jirtoona langmoog male abaar ee cudurani oo ku jiraan langwal bologi idaacadba ma in ka tala galnay in waalidiintii iyo idaacadu un marsiin maadaama waalidiintaas oo tirada badan un in deersii koran qaar waa awlaada deersii doonan iyo in sheego doonan unoon ku xoojiyay inay waalidiinta iyalka wali iyo fadaayan hoob iyo haayan walba maliya saa waliyo handiiban inii oo yoona iyalka handiiban ay ku wacyi geliyaan ma ahane hortaanaba waa iyalka deersiyan kulli ku wargaban walaay kulli way buuye xilliga baaxad nagati intaas oo dhan lumay bahay tahi inii uu gurmad korto meel walba ku socdo ganacsatada wada saada sheegdiyo shirkado wadan khayr alla si unoona hadda may fadaane marku waa ku guda jirnay unoon hadda inii gurmadkan gadaal gal horta walba aad hoob soo biyaasa gadaalahan soo badii horlehan soo baday may buuye hoobad markoobada ku qayb qaadaasa meel aray saada ku qayb qaadaan walu ilaahay una ardaydaas iyo macallimiintan maamulkaana ha aruriyoono wal sii doon insha Allah maamulayaasha iyo macallimiinta iyo ardaydan hayn oo karamniisi ay mijara unuba intaas lay ee marku may buuye waxbarashadeeba mayba ku koobanta macallimiin waalid iyo maamul ee ku koobanta intaasa iskaashadahayna intaasa wal isku aruuriyahayna intaasana dadkan ku gulmado doono hab ilaahay
Abdulqadir Cali Ahmed Adawe oo afhayka gudiga iskoolaadka iyo usiina ku hadalay iskoolaadka isbaheysada waqtigan sheleediye inii aan bilaawno oo yahay tii tomar horbi iskoolaadka iyo iskiirinaayeen waana hadii sheleediye walaayo in iska kooyeen markuu yeeto sidii uu ku siru mid lahayeen gulmadka dadka abaarta saameeytay aan baahan gulmadka iyo walqabadka waqtigan xasaasiga ah taas oo ay tahay dhulunka daboolada korna
oo runtii muhiidka ama anta ka wareegsan walbarashada ama iskoolada arran khusayti majirtay ayaan tuu majirtay oo markaa tuma doontay dadka dhanba ogiinaha in on iyo maylar hayso abaar iyo kuleel iyo waldhiyeen dadka dhanba lambar dhinijeen ku qiib qaadaday sidii walan ku qabada lahay walaaladii suusan caawi lahay unoona baahda waxbarasho ahaan yaa may iska helgaagnay ama aan kanayha inii un arintaas wal ku qabana un oo gudi ah dabcan iskooladii aha wareegni iskooladii aha marni antiyo badan ama kulijoobo antiyo badan kanana way antiyo badan eroy may han sheegnay ardadii aka guubaabinayha in oo arantaas lagu qiib qaadado qaraankaas lagu qiib qaadado beeradaas lagu qiib qaadado han sheegni iskoolada qaar fasalada iyo galni dhowr fasalo ku galaani marka may geeka inii uu weerna saxaafada muhiimni in kanaga tahayha in uu deersina odkaas una ardada in sheegni waalidiintiyo inii uu deersina yaa muhiimni magati saas daraadii waa ma in weernayha baahda saxaafada mayna fadaane bis aha in uu deersina waalidiinta awlaadaas ardadaas inii wala awlaadiyo in sheegayaan inii wal dhabay in wallahan sheegi in may jirta sheeko oo reewinkeen hanuun hab maagaada ka maagmaagada wa jirta may la reysid qofooda isla baheen ama lama qofooda isla jareen lamadii qofood neefko goorisadeen la leere neefki goor hiyaan madiyo milgaayno milagdidi dhatan maraas neefki milijay dhatan maraw yallanko maylare may damaayay han magaarka neefka in la sii markaas ama reebalo haba bashuura keenga be lamadiyo layu ya markaas abinaan ka salaseeday meere hebelo wali faday in magaar kun in dhaafto ka faday weer lankii saas leh meere ha wah aan helani adan lay bahaynay ee lan uu ku shoorano binaankas ku seedan ima jarne walaadi in wadaaso hegi in jeeyas maad oo hatin shoor adi ani adan leh tan oo na neef kun milgaani ku shoorane markaas meere walaan saasan weeri wal kale ma ogaa laakin dooga adan ka raaw in adan dhaban qaadat fadiid iyo daraadiye leik saaskin rohaeri mayku wadaha awlaadi walaay una han sheegni in dhabeyn in ogaatan waalidiintii tii ogaatan ee daraadiye wa saxaafadan ku weerni lambar raadi dhigsan isku ku ogaada walaalyaalow may jarte oo nga jara biilaanga jarte dad badan bi dhaamin suubiyo haan isiin ba aragdeen may la ku yaabe qaarkiin badan oo waalidiintii awlaade badan in wal badan ku qiib qaadatan suurtagal hatana may baaneen ataha in una tan hasiin sheegno hoolitina dhirigelin atana fatiye isiin may seen ataha dhirigelin kala seen ata may baan baahna in uulaaditiin si kalsooni ah onoga nafatiis madis wallahan dhiibo bajay isuuna leer waana ka tababarda walbiyowka ya hatana may baa farxad goone waa ka faraxa sidaysin ogdiin may jeelnaa in isin kula qiib qaadatan uulaadi walaayo seen sheegan rognaman qaadatan ee hata hadii ada qayb fara badan iyo dhinyaal fara badan ku qiib qaadati hatana mar kale in aad ku qiib qaadato wal hasiido onogi kalsoonidiisi farxadiisi sidii oo lan ilaali arantaas yama in ku weerneysa xaafada arantaasana yaana may fadaanay in uu sin sheegna oo insha Allah may barajeeyna in isin arantiyada si fayl in ku jawaabtan oo jawaab fayl la ku dareema awlaadi ariiri in kanaga neelanka yoogna madoosay onogu soo bilishalay inay ko qaadi ya hatan geeka may ka reey abaab qaraanga la kuusahay hooy qaraanga la kuusahay sheen walay sheenga ka reey markaas ma doosay dhirfaasana ma raasana waray dhaaf shalay lay bil dhiibay tiiba wal ii leh rafaad ko ka dhiibaytana wal kale in warso toy raasana an arteena walay hasiye may buuha la tahqiranna min al ma'ruf walaw bir walaw firsana shaatin oo kale hayti amale oo kama qaal al mustafa sallallahu alayhi wasallam wal ma'ruf mal haqiraw mal yasaw nabaga hadiidkii uu aaytan isaari jari law uhdiitu ila quraa'in aw dhira'in laqabil min baab al hadiyya saasu hatta na sadaqadan yana saas layu walaw bi shaqqi tamra hatta timirtu nus ya wal ka tilmaami marka kun ku shilin miyar an yasteen tuman ku kun yasteen labaatan kan yasteen wal badan oo badan badanna ma badan wal badan oo kastay sin dhiibtan ma badan yirin walaha ka dara wal kasto yar isin dhiibtaagna miyar yoona sidii oo ka badan yin oo jazaakumullahu khayran aan taasa siin soo siri fadaani
midowgu iskoolaad kuntum i todobaad ee yamay ba etaa bilow fayl oo horumar leh may baana midowgu wal taran leya ummada dhibaateysan waqtigu abaartana hayti iyo umideysiin iskoolaadka taasoo naqadaas cudud kale oo ha kabiirti dadaalada lankajara gurmushida bulshada deegaanada koonfur galbeed oo yahaysata dad yee abaar eed in wiin hanaso umbaahan hoo walaalnimo ihiilo bini aadamnimo taas oo ku samata bii korta abaarta haysata intii ilaahay naxariistiis irkaha ku shubo maasa taasoo dad i duniyibu ka gaboobayaan.